so enje ithola kuwe osana rocking for to my yodwa kezia yakho isifana nekhaya ikhaya elihle
Lenziza ngayithanda, akuthi angivele.